mitima bamulinze ajja kutta mangu muneza bobonna makoye abaweke mwesubi okubere mitima bamulinze ajja kutta mangu muneza bobonna makoye abaweke mwesubi okubere mitima bamulinze ajja kutta mangu
Oh, yeah.